mahigaan hawarsaaday masku galay godkiisi masku galay godkiisi milay waagu dhow yahay mahigaan hawarsaaday masku galay godkiisi masku galay godkiisi qalbi maalib laystira arham qor kaciyayana madadaala ugu taga qalbi maalib laystira arham qor kaciyayana madadaala ugu taga wanqashiisa murugooy mudqalaguma korinine madad 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 wanqashiisa murugooy mudqalaguma korinine madad 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 mahdi loo wardaaran yahay ma huraana dayrsheen marti qaaday wiiradu marti qaaday wiiradu mahdi loo wardaaran yahay ma huraana dayrsheen marti qaaday wiiradu marti qaaday wiiradu marxal lagu caweysimay nafsi midaa ku daasho masar loogaha jiray marxal lagu caweysimay nafsi midaa ku daasho masar loogaha jiray waqtiga uu mirkacayo muddo looma qabanine madad 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 waqtiga uu mirkacayo muddo looma qabanine madad 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 madad